acha labda aniache yeye. Kwake nimekwama nitang'ang'ania, penzi talitunza tupo yake tiba. Baby mimi